ye amyuka saba minister soka eranga yembako mchalu wa district ye Kamuli Rebecca Litwala Kadaga asabye abantu bonna okusonyiwa NRM kwosa n'abakulembeze mu kibiina kino olw'ebyo byonna ebyaliwo bwe baali bavuganya ku kifo kya Seeke ekyawangulwa Anita Among Speaker wa Parliament ya Uganda era wana abasabye abantu be Kamuli bonna okulonda NRM nga tebatunuulidde muntu wabula basunuulire ebyo ebigendererwa bya NRM
era abaana basonga muliyo mana naiza na wakopa nchi ndakuile ino mpewezo wa Uganda na wakati ndaku changula na ye wana usoga ndukwene wakakasa chita wina ye mudistrikti okutukoro aliro na wakangwa na usakuli nchipigaro ya uruiji kuye ila changula ya na kutujemu maiso watu ni part of the country through some party to Uganda program they chongere ku they chongere inizle kuzindo yeze nchawo kuchachu urafu kwa wendo kumpudiza kwa wale ya nasa